Oh baby kishingo ninginia, nipeza kwa chukwa chumanza. Umeniteka asilimia, umenifanya mbochimi kwako. No, 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 mapenzi bila makasiriko. No, 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 kipenda basi heshima iko. Wendo my love, upote utakaponta kwenda. My sugar coke, ata waseme nini na kupenda.
Ninawe, unapenda na sana baby.
Ninawe,
you are my lover, my baby boo.
Ninawe,
unapenda na sana baby.
Ninawe,
hatutatenga na minawe.
Ninawe,
unapenda na sana baby.
Ninawe,
you are my lover, my baby boo.
Ninawe,
unapenda na sana baby.
Ninawe,
hatutatenga na minawe.
Tamu kama kachumbari, kasura kama kazari. Mtoto kweli ni hodari, boga tamu tena za bizari.
Ananipa makubwa mwenzenu,
nimekufa nimeoza. Anavonipenda mwenzenu, kashanipa unaoza. Mpaka naruka mateke, yani jinsi nampenda. Haje geto aniteke, mie popote ntakwenda.
Kipenda basi heshima iko.
Wendo my love, upote utakaponta kwenda. My sugar coke, ata waseme nini na kupenda.
Ninawe,
unapenda na sana baby.
Ninawe,
you are my lover, my baby boo.
Ninawe,
unapenda na sana baby.
Ninawe,
hatutatenga na minawe.
Ninawe,
unapenda na sana baby.
Ninawe,
you are my lover, my baby boo.
Ninawe,
unapenda na sana baby.
Ninawe,
hatutatenga na minawe.